Yeah. Panther 3 5 5. Yeah. I just wanna put it down. Some say they don't belong. Let them see my show till they say whoa, whoa, whoa. It's not my first song. I drop a lies, I cut it on. I got my eyes on my neck. See some money on my case. See the struggle on my face. I don't wanna be whole like big shark. You don't wanna see me like kwa kwa. I drop my eyes, cut it, finish. Shut your ass, come around. Get that shit, look loud. No more like beat. Sit down, you can be like me. Nataka kuaminisha bongo kwamba chapa vigogo na sio washamba. Nyuma migogo ndo wana tamba, wana chamba. Mtoto wa kiume kungata my lips, wakata kupiga picha. Taliwa kinyuma ni chigo na voda mapema kumekucha. Cause I know, tapu ni chama, chama ni watu, watu ni sisi. Mtoto wa mama, mama wa mama, naitwa bibi. I thank God, niko juu na bado na kwea. I thank God, my voice is on air. Salute kwa lunya, show me the way. Wapi kupenya, unwe kama we, na bado na hanya. Mwini mbele, kitu nafanya, inilete manufa. Nitene kama marifa, OMG, panafa. Nitava, nitanga, superstar. Match match shame, cheka ulambe dudu. Nuna nikute bubu, ufe kibudu. Utengwe kama magugu, mashudu. Vua kitenge, chukua kanzu, kabudu. Ama moka, give me the tempo, staki kumoka. Shatoka depo, hii kitoka kama upepo. Zuia, 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 zuia wapi. Zuia, 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 zuia nini. Kama kuimba ni dhambi, mimo zenu stayo na mbingu. Wanaota vitambi, ndo wana acti maisha kizungu. Lipsi mange kimame, mtoto wa kiumo, tali wa chungu. Kama tahiti, msani, kama na beat. Napiga show na ivasha, kiludi bongo na kiwacho. Kia mto polo, tunakupashi. Kama kipolo, tunakuchemisha, paka tumolo. Manzi yako kani dele, mina cheza kama pele. Sunajua bongo kama mbele, kapike na bidi nile. Kitoka nyuma naenda mbele, na mkuna kipele. Grita 3 5 5, gala nosu wananijua. Panther JR, Don Bosco wananitambua. Grita Justin, utakuwa ujakosea. Na ukiattempt kunizuia ni kama unajisumbua. Ongozeni vingine, niachieni. Amwamini pengine, sasa sikilizeni. Fine punchline, zilo 1 till 10. Nyema zilo branch, akahili chakala wanyabi. Kawambie kipaji walijua nafanyo tani. Leo nmekuza mtajwa na ningini za kapani. Wakijita majaji na wavulu galamani. Mana sauti yangu tu ni kama bomb la Japani. Unstoppable, I'm not scared. Gunga to the world, all eyes on me. Said the classic Violas. They call me beat murderer. I'm at the beach. Spry yo.